Nasimba, nasimba, kasoli wange, nasimba nganinda kuletulie. Nasimba, nasimba, kasoli wange, nasimba nganinda kuletulie. Nasimba nebinyebwa mugomu sambu, nasimba nenyanya ne karoti. Akasolo nekajja nekamwefa sakatingi abukojo bwoku kewala. Akasolo kapusa, kasolo kapusa, kasolo kapusa, kasolo kugambye. Nkugambye. Akasolo kapusa, kasolo kapusa, kasolo kapusa, kasolo kugambye. Nkugambye. Let's go. Nemulirwana ebimera bya kabi yakajawe mulabuwe muzibulirwana akasolonga kalina gwe kakumpanya munimiro gye balimira ebiwomerwa akolima bukolimi bulirwa lumwa enjala gye yasimbira lumonde bwe akasolo ne gajja ne kamwesa lakatyayi abukojo bwokuke wala. Let's go.
Akasolo kafusa, akasolo kafusa, akasolo kafusa, akasolo kafusa.
Kugambye. On this side.
Kugambye.
Go for it. Let's go.
Akasolo kafusa, akasolo kafusa, akasolo kafusa, akasolo kugambye.
Kugambye. Give it to me. Let's go.